wuri se frontière si
hunde lobber non endan ko hala do fi ko darto on mabbitol kerdi endan sabu nyimbe tampi sanne e do mabbol majji ene andi du konda leydi fu wala gotiri wawde hejjide hore mu se du fu dum hawr dum golla jonde en koy leydi men Niger wadi hitane mum berni endan ko lati tiadal no won hen sanne sabu leydi ndi endan andi ilunde arzuk mu dum wala no sembe gada majji dum wadi arzukuji kewdi yaatiri gada ndar le duniya fu jonnon senini on mabbitol kerdi endan ko hala dum dum tabintinama fu e dum wodi
san nous souhaitons que cette annonce soit concrétisée.
Jahangal worra no woruno fadde nyaw coronavirus wardi ganje howo jahangal fu no wodi ko tilsinti ewe yala nyawgun wala emu joni giddo yaha jahangal no jogi talkimun kubudi etanama nyawgundu on don no wawi wadi jahangal mun no wodiri
normalement les voyages ndop
neddo joho jahangal hana vi e jahangal latne kedo kasenda ni torra godon himbe no mbawi yaade wartude der to yidi fu yerno dum hollirani nenene he borto jahangal kasendan war latno neddo sadorma mawdo leede den no kaani yewa hunde heba hoja labi kandi hojede fu tan talki ma fu no kibbi abadi ko watte fu ado yidi jaha jahangal kasenda sey kindal torre do labi yaade ay dun do lataaki tay sa mu yaade jahangal hande atan jomu jingum non do berne mudum neddo no torre do labi di tete yomne famdine fadde du kondam fa wakati yidi yaade jahangal gal witto e mudum ay dun do fu tiadal non latiide ko yo hobe jahale gonno je e labi di hakkunde leede e leede hunnandu konnan latiide wadda gacce sanne har filla ko dalta bantul arzuku leede enda ko hani ni woni nimbe ekkito hono leede tuba ko be gori europe ni enda tonjo neddo yahanto yidi fu yilo to yidi fu wala fu hala den leede men do du kondan hana nani ganina nyemmina be kulle mabbe kewde nyemmina hono golleji mabbe lobbi di du konda
copion on doit aussi copier les bonnes manières.